launch your Gateway Central Region Netball League.
By 28 June 2025, yoma kukazigisa chiko jandarama sosa jepera 47 million kwacha.
Tomwe matimu wa mpira, nchembele mbae, mchigao jabagadi, agzalimbirane motele.
Pa number 1, 5 million kwacha. Pa number 2, 2.5 million kwacha. Pa number 3, 1.5 million kwacha. Ndipo pa number 4, 1 million kwacha.
Magemo onse, ama timu wa mulirongwe, adzisoeledwa pa Gateway Netball Court. Ochokera madera uzungulira, mchigao jabagadi, adzisoeledwa madera mwao. Kuyambira 1 koloko masana, mpaka 5 koloko maturo.
Ndipo masawero umaliza za chidika pa 30 August 2025.
Pa Gateway Netball Court.
Akukubasirani mpirau, ndi Ampiko, PLC, membala wa Old Mutual.